so. I'm a free soul. I believe in God, so there's nothing wrong with me. I'm a free soul. I'm a free soul. You can try, you can try, but you can never be me.
Life without challenges is boring. Whatever you do, just make sure you're scoring. I've learned to live without worries. I got more shorties than you can think. I got more than you can blink. Competition nimepita, so hakuna petition. Niko kitchen na pika, mpaka natapika. Kichwa kishara ruka, mistari shanguka. Mbona hodi unabisha, na pete shakuvisha. Fanya mambo, zip your mouth. Kiss and don't tell what I do, they feel expensive. I'm not cheap, I buy then I flip it. This is the real shit, back to business. I'm tired of frustrations, nategemewa all over the nation. Kilala mlango wazi utaliwa na fisi. Sherehe tumezoea kila siku mankuli. Kula maini, choma mafishi. Tumia shilingi, wakifunga sipiti. Bado na spiti, spit na tia tizi.
I'm a free soul. I'm a free soul. I believe in God, so there's nothing wrong with me. I'm a free soul. I'm a free soul. You can try, you can try, but you can never be me.
Everything I do is calculated. There's no way I can be manipulated. Fresh and clean, God above everything. Wanna shine na bling, me na shine kwa streets na get busy. Akili mejaa, iwezi accommodate upuzi. Sijazaliwa jana au juzi. Of course, spendi ushenzi, spendi kesi bado moja. Sina time ya kungoja, bonge la rapa na siringi. Get busy, anga hizi, upendo kote, feelings pelekea bibi. Shukuru Mungu kwa pumzi, afya na kipaji. Utamwa kazi malipo, utamwa kilimo mavuno. Meneja na uza show, msanii anapewa exposure. Eti kuna Instagram, Facebook, WhatsApp na Twitter. Marafiki kibao, ilo unapolala njaa hauna wakuita.
I'm a free soul. I'm a free soul. I believe in God, so there's nothing wrong with me. I'm a free soul. I'm a free soul. You can try, you can try, but you can never be me.
Wanaongea mengi na wamesahau utu. Haki nauzwa kama dawa dukani. Eti life imechange na circumstances ni the same. Shoot to kill ndo slogan. Corruption hadi kwa mama mboga. Huku kiona polisi unatoroka. Jemwizi utatoboa, vipi utajiokoa? Pesa so kila kitu ila pesa muhimu. Tembea hospitali uone warabwa na visima vya mafuta. Lakini bado hawezi nunua uhai. Napotembea God na blaze, napokanyaga God na protect. Respect to the most high. Vitu mi nafanya zinafanya wana go blind. Bado na strive, kitaa hard ku survive. It never happens until you forget it. Unatafuta mali au maisha. Never get serious about life, cause nobody comes out of it alive. Na struggle na survive. Hip hop is dead, mindo na revive.
Come on, I'll see you.